nangu pake kamane kona noxi oya 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 chunya 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 elo kamane ko luwalaji kuzungu pamala angoshane pamala la la angoshane pamala tulikotoka ni mbali sana eti atuwezi elezea oya sasa tumejipata si tulepata yani leo mitungi mikasi wasa shisha nibonge la pati oya na mbike matala na mbike oya na mbike matala na mbike oya na mbike oya na mbike oya na mbike matala na mbike oya na mbike matala na mbike Fusilewi kama naitaka naipata la fusilewi kama naitaka naipata la fusilewi kama naitaka naipata la fusilewi mtoto huyo ajani sumbua sana nimezipata naitaka ajani zungusha sana nimejipata naitaka si atumli kwa macho kama Come on, I own now. Oh, yeah, I'm back. I tell them I'm back. Oh, yeah, I'm back. I tell them I'm back. Oh, yeah, 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 I'm back.
Sound.